kanga. Mambie ni weze nuna mpenda. Nilitaka kumtumia mshenga. Baka kawazazi mimi niende nae. Mipamba doa mimi nifunge nae. Baka kawazazi mimi niende nae. Mipamba doa nifunge nae. Sema mama, sema mapema. Kisema de mwanga na sula mbaya, anadanga jamani malaya. Simu wati ma baby my idea. Kingereza mwezako na mwimbia. I love you today, tomorrow, every day. Everybody, I walk up for me. Everybody, I walk up in her. Everybody, I walk up for me. Everybody, I walk up for me. Everybody, I walk up in her. Shake shake board, manaku board, shake shake board, masela board, shake shake board, jamani board, what do you feel? Ina mayokote yo, kwa kitanda, ina mayokote yo, kwenye sofa, kwa kitanda yo, kwenye koti yo, kabatini yo, what do you feel? Ina mayokote yo, do you feel? Ina mayokote yo, I love you today, tomorrow, every day.
Buda, wasalimie sana toto agumu, wedo kwa veva. Salimie huyo badisela, wera gonta. Awe crazy, anakubali sana toto 300. Weba los neighbor.
DJ Lupos, onza.